Burya iyo umuntu yatumiwe ngo aze kubonana n'abantu bose bakigendera, yumva afashwe nabi, si byo? Ariko kubareba imbere yacu turi kumwe biratunejeje cyane, kuko twagumanye mbese tugafatanya tukaba tugejeje kuri iyi saha. Tugiye gutangira iby'urugo rwa Gikirisitu, ko ingo zacu zikwiriye kumera kugira ngo dukomeze ukwizera kwacu kugeza Yesu agarutse, kandi tutagukomeje turi twenyine gusa, ariko n'abana bacu, kuko nta muntu wanezezwa no kugera imbere ya Yesu ngo mbese abure kuba yamwereka dede dore umuryango wampaye. Reka dusenga. Mwami Mana yacu dukunda, turagushimye cyane, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye rutubana igihe cyose. Iyo bitaba ubuntu bwawe tuba twarashize, ubwo turi babi bikabije, ariko ukomeza kutugarura buri munsi, kuko wifuza ko twihana tukakugarukira. Nuko rero muri aka kanya turaje tugushimira uko ukomeje kuduha umutima wo kugushaka no kukumenya. Izina ryawe rihimbazwe. Minota mike tugiye kumarana, uyiduheremo umugisha kandi utwungure ubwenge dukwiriye kugira muri iyi si, twitegura kugaruka kwawe. Byambaje mu izina rya Yesu. Urugo rwa Gikirisito yatangiye atwigisha ibya Adamu na Eva, uko Imana yabaremye ikabashyira mu ngobyi, ikabashyira ahantu heza kugira ngo babeho neza, babeho umudendezo. Ariko nk'uko duhora tubisomerwa, bakoze icyaha hanyuma bakurwa muri ya ngobyi. Satani rero kuba yaratangiriye ku rugo yarabizi. Burya iyo atsembye urugo, iyo agushije urugo, aba agushije byose. Ntabwo aba agushije urwo rugo gusa, aba agushije n'ingo zihegereye, aba agushije icyo gihugu, aba agushije isi yose. Kuko urugo niko kantu gato gatangira, nka ko sosiyete itangiriraho, noneho bakagenda bakura, haba abaturanyi, haba umusozi, hakaba umudugudu, hakaba komine, hakaba provinsi, gutyo. Yarera nesheje urugo, arabizi ko aba agushije byinshi, yishe byinshi. None rero mwebwe mwashoboye kuza ahangaha, mubona ko ingo za hano zitandukanye n'iz'iwacu. Ahari abana turi kubivuga, harya witwa Muhoza? Muhoza nande? Mbabazi, Muhoza Mbabazi? Bebe, Rebeka, 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 emewe naramufashe kuko ejo twaricaranye. Rero bo wenda ntago babyumva, kuko bamwe muri aba bana bavukiye mu nkambi nta nubwo bigeze bamenya uko ingo zacu zubakwaga, iyo ngiyo uko twabagaho tukanezerwa. Nta ibintu byo kuvuga ngo gutandukana cyangwa se kurwana byari bikeya, ariko muri iki gihe mujemo muzasanga harimo gutandukana kwinshi, bitewe kandi bivuye ku mpamvu nyinshi. Impamvu nyinshi ugasanga abantu baratanye. Twajyaga twibwira ko abatana ari abanyamahanga gusa, ariko twagiye tubona ko natwe twagiye duturuka iriya tuza tukagera muri iki gihugu, tugafata imico y'iki gihugu, y'ab'iki gihugu, ugasanga natwe biratuzambanye. Ku buryo usanga rimwe na rimwe, ahubwo aho kugira ngo kuza hano bitubere umugisha, ahubwo bikatubera umuvumo. Rero ikintu cya mbere nashakaga kubasaba, bamwe muri mwebwe numvise ko mwagiye musiga imiryango hirya, abandi bagiye babura ababo kubera intambara cyangwa se indwara z'ibyuza biri muri iyi si. Ariko uko biri kose, uwo uri wese uri kumwe, Elina ari kumwe n'abana, Lucy ari kumwe n'abana, mama Yvonne nawe uri kumwe n'abana, cyangwa n'umugabo nawe ari ino kumwe n'abana. Yitwa Jacques nawe uri wenyine noneho, ubu uri kumwe n'umuryango, uri kumwe n'abana. Uko biri kose, no icya mbere kugira ngo urugo rwa Gikirisito rukomeye, nuko rugomba kubamo Yesu, rugomba kubamo Imana, mukamenya uburyo muhura n'abana mukaba mwagira igihe cyo gusenga no kuvuga ku ijambo ry'Imana. Ko Satani muri iki gihugu yazanyemo ibintu byinshi, mwebwe wenda nibwo mukigera hano muratangira gukora. Usanga umugabo abigenda bisikana n'umugore, umwe akinjira mu rugo undagenda, undi akinjira undagenda, ugasanga nta gihe cyo kubonana, igihe cyo kurera abana ntikiba kigihari, kubera ko nta gihe mubonana cyo kugira ngo muvugane, muvugane iby'abana uko byagenze. Ugasanga Satani yazanyemo ibintu byinshi bituma ingo zacu zisenyuka. Ndetse burya umuntu mutabana mugenda mubisikana nta nubwo mushobora kugira n'ibitekerezo bimwe. Hari n'igihe bigeraho rwose bigatandukana, ugasigara wibaza suriya ni wa mugabo wanjye, cyangwa n'umugabo wawe akavuga ati suriya ni wa mugore wanjye narinzi, kuko ibintu ntaho mugihuriye, ntaho mugihuje. Ku buryo rero ikintu cyo gushaka igihe, hari igihe usanga tubona igihe gusa ku isabato. Ku isabato dutashye, akaba aribwo tubona igihe cyo gusangira n'abana, akaba aricyo gihe tubona igihe ngo cyo kuganira nabo. Ariko ubundi dukwiriye gufata igihe, tukwiga uburyo dukwiriye gufatanya. Nk'amwe mwagiye muza muri imiryango ari nk'umugore wenyine, cyangwa se ari umugabo wenyine, akagira igihe cyo kuba ari kumwe n'abana, ari kuganira n'abana, akagira igihe nabo yumva ibitekerezo byabo, icyo batekereza kuri iki n'iki n'iki. Kuko mu gihe cyose mutaganira, nta nubwo muzigira muhuza na rimwe. Ubundi narindi kuvuga nti abantu twajyaga twibwira ngo hatana abino basazi b'abasazi batazi urukundo, ariko natwe uwo muco watangiye kutuzamo. Bitewe n'iki? Kubera amahirwe twagize muraza hano muri iki gihugu, tugahabwa uburenganzira bwo kujya gukora. Iyo dukuze dukorera amafaranga, sibyo? Kera wenda tukiri iwacu twajyaga mu mirima tugahinga, tukezereza hamwe, mugabo akaba azi kubigega ari ibyo ari ibyo mu rugo mbese. Ariko ubu ngubu noneho umwe ajya guhaha hamwe, undi akajya guhahira ahandi. Mbese ayo mafaranga muzana mugomba kuyakoresha mute? Mbese mugomba kuyakoresha mu buryo butandukanye, umwe akikorera ibye imishinga ye, n'undi akikorera imishinga ye. Inama njya ni uko ayo mafaranga mukorera agomba kuza, ubwa mbere mugomba kumenya gutanga icyacumi, amaturo y'icyacumi. Rwose ntimukibe Bibiliya, Imana muri Malakiya itatu iravuga ngo mwaranyibye. N'abantu b'Isiraeli bakavuga ngo twakwibye iki? Mwanyibye icyacumi n'amaturo. Burya ry'amafaranga, niba uva ku kazi wamara guhemba ukaza ukavuga uti yewe mfite amafagitire menshi, mfite ibintu byinshi byo kwishyura amazi, umuriro, inzu, reka nta. Abantu benshi bagiye batanga ubuhamya bw'ukuntu nubwo bahembwaga makeya bayazanaga, mbere yo kugira icyo bakora bakabanza bagatanga icyo cyacumi, bagatanga amaturo, ahasigaye bagatangira bakishyura ibindi byose bigomba kwishyurwa, kandi Imana ikabafashirizamo rwose. Ikintu cyo kutizera ko Imana izadufasha nicyo kishobora kurimbura urugo mu byerekeye kwiba Imana. Mbese ko kwiba abantu nabyo ni icyaha. None se ni buryo bukomeye bumeze bute kwiba Imana? Byo byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ayo mafaranga rero yamara gutangwa, mumaze kuyashyira hamwe, ntabwo mbona ari byiza kugira amakonte abiri. Amakonte murayazi, aho tubika amafaranga hatandukanye. Umugabo agomba kumenya aho ubitse, umugore akamenya aho umugabo abitse, aho iyo konte zikaba zimwe. Nkaba nzi ngo hari amafaranga nkana gutya, niba hari n'icyo nkeneye, kuko hari ibintu dukenera, wenda ashobora kuba yumva ko bitanari ngombwa, ariko njye nkumva wenda ngakeneye cyane, ariko akamenya ko nayakuye na aho nayakuye, akamenya n'uburyo nayakuye. Atari kuvuga, kuko uburyo mutandukanije uburyo bw'ububiko, akomeza mugenzi wawe akomeza kwibwira ati hari amafaranga arankinga, atuma njyewe nishyura ibi ngibi, we akabika amafaranga ye. Bagahora bakekana ko umwe afite amafaranga undi ayafite, kandi wenda nta gihari. Ugasanga batangiye kugira urwikekwe, ndetse rutuma bashaka bagomba no gutandukana. Urumva ikintu cy'amafaranga ni ikintu mukuriye kwiga cyane, mukareba uburyo muyashyira hamwe, mukayafatanya, mukajya inama z'uburyo akwiriye gukoreshwa. None tujye no ku babyeyi badafite bagenzi babo bari kumwe n'abana. Abana bamwe barakora, kwiye kugira igihe cyo kuganira abana, kuko uri umubyeyi umwe, hari umubyeyi wundi ubuze utarimo, ariko ugomba kuzuza izo nshingano za bombi, kuko abana ubundi iyo hataba icyaha bagenewe kurerwa n'ababyeyi bombi. Izo nshingano rero z'umugabo udahari, izo nshingano z'umugore udahari, ugomba gushaka uburyo uzuzuza abo bana bakumva ko wuzuye. Nubwo uwo muntu adahari, bakaba babizi ko adahari, ariko ntihazagire ikintu kiburamo kuko batabonye undi mubyeyi wo kubuzuriza muri urwo rwego. Rero mufite inshingano zikomeye zo kuba muri ababyeyi, umubyeyi umwe ariko ugomba kwigabanyamo bombi. Ni inshingano ikomeye, ariko iyo muri kumwe n'Imana, Imana mukayisaba ubwenge, ibagira inama z'uburyo mukwiriye kubyifatamo, by'uburyo mukwiriye kurera abo bana. Noneho ikindi ni uko nyine kubera ayo mafaranga usanga tuyazana tukavuga ngo ni ijambo rishya, n'abana bavuye muri Kongo bambwiye ngo basigaye bavuga ngo bageze mu bisubizo, ngo barashubishwe, ngo bagahamagara ndetse na bene bati twageze, umwe yatubwiye ati twageze mu ijuru rya kangahe, ngo rya kabiri, rya gatatu. Nyamara iyo urebye ubuzima bw'ino buraruhije, nta n'ijuru mbubonamo njyewe ahubwo. Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo arabajije ati twe banyafurika dusa naho tutazi iyo twavuye, tutazi iyo tujya. Nko kuvuga ngo twagirewe amahirwe tugera ahangaha, ariko ibyo twahawe tugeze ahangaha turi kubipfusha ubusa. Turi kubipfusha ubusa kuko nyine twibwira ko ngo twageze mu bisubizo, ugasanga aho kugira ngo ibisubizo byacu bibe Yesu, bibe kumushaka, ahubwo tukigira mu nzoga, tukajya mu busambanye, tukajya mu buraya, mbese ibibi byose bishobora gukorwa, ugasanga nibyo twibimburiyemo aho kugira ngo kwibagirwa. Iby'Imana ukabita. Uyu munsi nicyo cyatumye mu byo twabwirijwe twahoze tuvuga tuti ukwiye kwibuka aho wavuye n'amasezerano wagiriye Imana. Ndibuka ko mu minsi ya mbere mwagize amasezerano mumaze kumva ngo mugiye kujyanwa muri Amerika. Sinzi niba hari uwateruwe gusa atabizi atabanjije kubinyuzamo, ariko igihe batangiye amadosiye yanyu mwaravuze turagiye ndetse mukararamo bisengera, sibyo? Karamo bisengera, turagiye. Umunsi bababwiye bati tuzagenda ntago mwigeze musinzira, sibyo Mbabazi? Icyo gihe warasinziriye ugiye kujya muri Amerika? Yego mama. Ahubwo nkubwire ni intambara zitwirukansa iwacu hari heza cyane. Agiye kugufasha, nagira ngo nsubiremo kugira ngo bizasohoke ahangaha. Nuko ati yavuze ati ahangaha ntago nigeze mpasaba ni dosiye yaje bwa kabiri, ati ariko igihe yaje bwa kabiri nabonye ko ari yo nzira, hanyuma ariko umwana wanjye baramuroze inshuro ebyiri ngo kuko agiye kujya muri Amerika. Ndetse hari umuhungu umwe baroze mbere y'uko aza ati arapfa ngo aje muri Amerika. Ati ngeze muri Amerika ndareba ibiti, none si ibiti niwo ibyatsi. Ati ese, ati ni ntabwo ari ijuru niby'ukuri, nesi nk'iyindi yose. Ndetse ntabwo twavuga ko iri inyuma y'ayandi masi, kuko uko bigaragara kose aho twavuye turahazi, nuko twahavuye byari bimeze nabi. Hano urarya ukaryama, uramutse ho gushatse gukurikira Imana wabaho, ariko ibintu bihari ni ibintu bishobora kugutera urudubi mu mutwe ugasara, sibyo? Aratanga ubuhamya, Rusi aratanga ubuhamya bw'ukuntu mu byumweru bishize yagiye gutangira akazi, baramubwira bati uzakorera utu dufaranga duke kandi uzajya ukora no ku isabato. Ati naravuze koko ikimenyetso nibwo ni njyewe kigiye gutangiriraho, koko Mana unyiyicire birangiraho kugira ngo mbese ubu buhanuzi bunsohorereho. Ariko Imana izakwitaho, Imana izakugirira neza. None se uzakomeza gukora ku isabato? Bimeze gute ubu ngubu? Amasaha make. Okay. Nuko nuko. Nibyukuri hano rero habonera ibishuko. Jack yaragiye kutubwira, ariko na Elena hari icyo yaragiye kutubwira. Elena, wari ugiye kutubwira ikintu? Elina arabaza ati ni koko hano hari uburyo bwinshi bwo kubaho, amafaranga arahari, hari n'abaje bavuga ko bagiye mu ijuru. Ati ariko hari kimwe mbona ngaya nibyerekeye uko urubyiruko kutabona uburyo bwo gukosora abana, ngo kuko iyo umukosoye umukozeho ari we bafunga, kandi batanagufashije gukosora no kwigisha uwo mwana. Ikibazo gikomeye nacyo turaza kukigeraho mu kanya. Ariko Jacques Dufit nawe yari afite icyo yashaka kuvuga. Umbwira ntabwo igiswahili cyinshi nyumva. Nk'ibyo ndabyumvise byose. Unaishi mbali. Okay. Mm-hmm. baruzwe se. Yego. Haracyavuze cyane. Imana. Mvuze Jacques yabajije ati ati nari ndi muri Tanzania nanjye niciwe abana babiri bishwe ngo nuko tuje muri Amerika ati ariko Lucy komeza umbwire uko yavuze umudamu yari agitwite bakabicira mu nda babiri noneho akavuga ati abana baza ahangaha ariko ngo yabonye kaburi nyinshi ibituro byinshi naho barapfa ni ukuri rwose naho ni mwisi nubwo wagiye mu kirere warongeye uramanuka uza ku isi yes na neza utayifata nkuko akasubira mu bye Amen. By'ukuri ari Nyiraneza avuga ati uburyo iwacu twasengaga n'uburyo hano mbibona mbona ari ibintu bitandukanye usanga hari igihe tushobora kugira amahirwe iyo ugize amahirwe ukabazana hano mu rusengero kuko ndabizi ko mufite abana benshi mwasize inyuma mutazi n'ibyo biriwemo uyu munsi urumva ati noneho ugasanga twava ahangaho ugasanga baragiye bagaha ibindi agaciro ugasanga Imana nta gaciro ifite ati rero mpora nsenga kugira ngo inyigishirize abana, mbese ibahe ubumenyi bwo kumenya Imana. Nicyo cyonyine nk'ababyeyi dushobora gukora, kuko aha hantu nk'uko mu by'urugo rwa Gikirisito, nicyo gituma nasabaga ko mwajya mugira igihe cyo gusenga. Ubuzima bw'ino ni ubuzima bukomeye. Yahoze avuga ati abantu bose, buri wese bakazinduka, cyangwa se naba ntazindutse uyu munsi, akaba ari wazindutse, nkaza kujyayo nawe atashye, ugasanga nta gihe na gito cyo kugira gufasha abana. Kandi koko ibyo babona nabyo birabakomereye, kuko dufite ibirangaza byinshi. Reka mbigereho ibyo ngibyo nihuse. Bigereho nihuse. Twigeze no kubikomezaho mu cyigisho yuko hari umwamikazi wigeze kuva mu Bwongereza araza. Noneho asubiyeyo ngo abanyamakuru bamubaza batese bati niki cyakugeze ku mutima ubonye Amerika. Ngo yaravuze ngo yabonye ukuntu ababyeyi bubaha abana biramutangaza. Muri uko kububaha ntabwo ari ukububaha byo kububaha, ni uko ahubwo abana nibo basigaye badutegeka. Urumva, ni ikibazo. Ndibuka tuvuka, twari abana tuvuka dukura dutinya igitsure cya papa na mama, tugatinya ko umuntu abantu bazatinyuka imiryango, umuryango wacu, mbese uko umuryango wasuzugurwa, sibyo? Ibyo bintu byose tukabitinya. Ubu abana turi kurera ubungo, ibyo ntacyo bibabwiye. Uko yambaye, uko SME wiyogoshesheje gutyo, maze ugeze ku ishuri byagenze gute? Bose barahagaze ngo eme, look at eme. Kera mu gihe cyacu umukobwa yagiraga isoni zo gukoza isoni umuryango, ariko ntabwo ubungubu abana ntabwo bagitinya. Umwana ntabwo ashobora gutinya kukubwira ati papa, mama, ngiye Arizona cyangwa se ngiye muri Canada, utazi n'uwagendereye. Urumva, ni ibibazo bikomeye cyane by'uko dusigaye dutegekwa n'abana, akaba ari nta jambo tugifite. Muri iki gihugu rero, nubwo twaba tudafite ijambo, mugeze kuvuga icyerekeye iby'abapolisi, hari mu 1963, hari umugore witwa Margarita, ntabwo nibutse izina rye neza, ariko ni umugore warwaniye uburenganzira bwo gukuraho gusenga mu mashuri. Kera buriya mbere y'1933, amashuri yose n'aya leta n'aya madini barasengaga. Ubu aya madini niyo asenga nayo amwe, kuko hari umwana ushobora kuza hano kuri iri shuri ryacu akavuga ati sinshaka ko muvuga Imana. Uwo mwana afite uburenganzira bwo kubivuga. Nubwo hano bafite uburenganzira bwo kumukuramo, kuko inyigisho zabo zishingiye ku Mana, ariko uwo mugore ngo yarwanyije Imana, yari umwe mu bakuru barwanya b'amadini arwanya Imana. Arabiburana, arabitsindira igihugu cyose kivuga ko nta ndirimbo z'Imana, nta gusenga. Ubundi barazaga mu mashuri bakabanza bagasenga, ariko ibyo ngibyo byavuyeho. Ahubwo muzatangazwa n'uko abana bazajya baza bababwira bati bimwe ntibazanabibabwira, kuko umwarimu azababwira ko niba uremye nk'umuhungu, nyoko ntakakubwira ngo kuki ugenda nk'umuhungu, wako kwifata nk'umuhungu, ati nabikubwira uzatubwire. Igihe azababwira, polisi zazigufate, kuko nk'ubu nk'iri tegeko rishya ryaje ryo kurongorana abagabo bakarongora abagabo, abagore bakarongora abagore, biri mu ishuri. Ahubwo bari kwigisha abana bababwira ngo niba wifashe nk'umuhungu uri umukobwa, ngo nuko nyine waremwe. Niba uri umukobwa ngo ukaba ugenda igihungu ngo nyoko ntazakuvuga ngo uri kwifata igihungu. Nuko nguko bimeze, ngiyi isi twajemo, ngiyi isi turimo, ariko mukwiriye no kumva ko Satani ari kurwana inkundo ikomeye. Satani azi ko afite igihe gito cyane agomba kurwana nyine agatwara abashoboye ko bose, kuko ntawakunda afite umujinya. Kandi Satani umujinya afite n'uwuko aba agomba kubabaza Imana. Kuko umuntu wese uvuye mu maboko y'Imana akijyana muri ubwo bubasha bwa Satani ababaza Imana, ababaza Yesu, kuko Yesu twese nzikwibwe yaradupfiriye. Ubwo rero ku cyerekeye umugore wavanye amategeko yo gusenga mu itorero, hari n'undi umugabo yari umudokteri witwa Benjamin, nawe niwe wazanye ibintu byo kuvuga ngo umwana ntagahanwe, ngo umwana ntakagire umukubita agashyi. Muziko wacu twarakubitaga abana b'uyu muntu. Twagize amahirwe Imana yaduhaye umugisha w'abana batandatu. Hanyuma hari agahungu kamwe kavukiye muri iri torero, nuko kari kari hano ku isabato. Uretse ko abantu bamwe bambwe bati karakuze, nta nubwo twigeze tumenya ko gahari. Yarakuze, n'umusore muremure, yavukiye ahangaha bose birirwaho muteruye, yari agahinja gatoya. Nuko abakuru be rero bamubwira bati wowe Providence kisa mahirwe, wavutse papa atakigira umukandara, atakigira umukandara. Ati bakamubwira ukuntu papa we yabakubitaga, ukuntu yabahanaga, ino ntibagihanwa. Wamuhana ngo yagire umubyimba akajya kukurega, akakujyana ku bapolisi ugasanga urareze. Uyu rero umudokteri wavuze ngo abana be kuzahanwa, uzi ukuntu byamugendekeye we? Umwana umwe we yapfuye yihishe yimanitse. Kubera iki? Burya kudahanwa, kudahana abana bibatera, sinzi ukuntu umuntu yakita mu Kinyarwanda, spoil, kubatetesha, bagapfuba, bagapfa nabi, batagira gihano. Kandi umwana udahanwe akiri mutoya ntabwo yumvira, iyo atumviye ababyeyi ntiyumvira ubutegetsi. Icyo bizamuviramo ni iki? Kutumvira ubutegetsi no gufungwa. Iyo utumviye ubutegetsi urafungwa, cyangwa se mbese ukaba umuntu wabuze hepfo na ruguru. None rero ni byinshi bishobora gutuma mbese dushobora kuvuga tuti uburere buruta ubuvuke, niko Abanyarwanda twavuraga. Kuko iyo umaze kumubyara hari igihe ubona kakiri gatoya, kakikuririra, kadashobora no kwicaza, ukavuga uti wenda nigatangira kwicara nzaba nduhutse. Nyamara katangira kwicara, noneho ukavuga uti kagatangira kakajya kagwa, ukagomba kuba hafi. Yatangira kugenda uti wenda natangira kugenda nzaba nduhutse, reka dagatangira kugenda noneho agenda amenagura ibintu. Ugomba kugenda kugeza umwana ntagihe umwana akura. Umubyeyi kandi agahora ari umubyeyi buri gihe agomba kugira ikintu mbese kimuhangayikisha ku mwana. Uburere buruta ubuvuke. Iyo gituma abana bari hano twanejejwe n'uko mwihanganye, ntabwo musanzwe. Ntabwo nzi niba abanjye bakwihangana nk'uko mwihanganye uyu munsi. Mwakoze. Nuko kuba mwihanganye, kumva ababyeyi, abana bagera ino bagasanga ngo papa, ngo ugasanga ndetse mwebwe muracyafite amezi makeya. Uzi ko hari igihe mugeraho bakaba badashaka no kubegera, kubera ko ngo ururimi muri kuvugamo, muri kubwira abantu muri cya kiwanju kiki, muri cya cyongereza kidasanzwe muri kuvugamo, bakumva bagize isoni zo kubegera no kwitwa ko ari abana banyu. Ibyo byose bikabatera isoni. Nibyo. Yego. Oya rwose, ntabwo Amerika ntabwo ikwiriye kuduhindura umuco. Dukwiriye kuyibamo, ariko nk'uko Yesu yavuze ngo muzaba bo mu isi ariko ntimuzaba bisi. Imico yacu yari imico myiza, ni imico yatubeshagaho. Ahubwo tugomba kubana nabo, ahubwo tukabereka ibyiza by'iwacu. Uzi ko bitangaza cyane kubona ibyiza by'iwacu tubireka, ahubwo tukajya gusatira ibibi byabo, ikaba ari byo bitubana byinshi. Nuko rero mu rugo iwacu dukwiriye Bibiliya muri Zaburi, mu migani haravuga ngo menyereza umwana uko azakura ngo azarinda apfa atarava muri ya nzira wamushyizemo. Ntimugire isoni zo kubwira abana, ntimugire isoni zo kubabwira ukuri muzi, ntimugire isoni zo kubatoza umuco nyamuco. Niba bagiye hanze ariko bakaba bazi ko bagaruka mu rugo bagasanga wa muco ugihari ukomeye, kandi umuco mwiza ukomeye wo gushaka Imana, wo kubigisha bakamenya Imana. Hari ibintu bimwe usanga bakavuga ngo twebwe tuzi kuvuga Icyongereza neza, ngo mwebwe ntago muvuga Icyongereza, ndetse bagashaka nyine nkuko navuze bagashaka kubihunza. Bene abo bana rero usanga bakeneye uburere, bakeneye ko imuhira mukomera, mugakomera ku byo mwizeye, mugakomera mukaba mufite mbese ibyo mugenderaho. Nubwo bagenda bakayobiriye hakurya ariko bazagaruka mu rugo bagasanga muracyari babandi, mugasanga mucyari babandi. Hari igihe nubwo mumaze iminsi mike muzajya gusanga musange urugo hari ibimenyetso bimwe byerekana ingo zitwarwa n'abana, uko urugo rutwarwa n'abana ushobora kurumenya. Usanga rimwe na rimwe iyo uhuye n'ababyeyi nk'abo babona cyangwa se muri kuganira ukumva aravuze ati ngewe ati ntegura inkono zitandukane kuko hari ibyo ndya abana batarya. Urumva hari abazaza bavuga ngo ibishyimbo birasuza, ngo ibishyimbo bitera imisuzi, ngo ntabwo dushaka kubirya. Ntibamenye ko ibishyimbo byatureze se mwebwe iwanyu mwari mufite ibintu burya muri Kongo mwari mukize cyane cyane, mwiyororeraga inkoko, mwiyororeraga ihene, mwagiraga amagi, mukagira ibintu byose. Mbese mwebwe wenda mwaryaga inyama kenshi, njyewe ntabwo naryaga inyama igihe cyose. Twaryaga inyama ku bunane, yego bikaba birarangiye rwose. Twaryaga ibishyimbo byinshi, tukarya imboga nyinshi. Uzasanga rero abana bari ahangaha batakirya n'imboga ahubwo bashaka kurya izo nyama zonyine gusa, kandi batazi ko inyama uramutse urebye twebwe dukora mu bitaro nk'uko yakubwiye indwara nyinshi duhura nazo nize ibyo biryo bita inyama kuzirya cyane cyane bamaze kubona ko zitera za kanseri z'umura wo hasi, kubera ko ntabwo ari ibiryo bisunika biragenda bikitekera ahantu bikitekera bikazabora, byabora bikazana amaroza aho hasi bikahabuza za kanseri zigatongora. Urumva ariko imboga uzasanga abana bacu batakirya imboga, areba uruboga ndetse nimubazana na hano ku rusengero bashyize salade hariya bazafata ibindi biryo basiga izo mboga ku ruhande, kandi arizo ntungamubiri zikomeye. Imboga ni intungamubiri zitunga umure, ziturinda indwara, ziturindira amaso, ziturinda ibintu byose no kwituma kugira ngo witume bya buri gihe utafungije. Indwara nyinshi muzarwara muri iki gihe muzahura nazo ni indwara zo gufungiza. Muna kamara nk'icyumweru cyose atajya kwitunga. Kubera iki? Kuko ibyarya si ibiryo bisunika. Ni ibiryo bigenda bikitsika hariya bakazajya kwa muganga, bagerayo batubura bwarasobekeranye. Ni ukubanya mu rugo rero mujye mumenya ko umwana nakomeza kukubwira ko ugomba gutegura ibingibi nawe ukamutegurira ibingibi by'ubyanga. Byanga mutegure bimwe musangirire hamwe, kuko ngo abantu basangirira hamwe basengera hamwe bagenda bate bakirira hamwe baguma hamwe. Cyangwa se urwo rugo rw'abana bategeye kugasanga umugabo cyangwa se umugore aravuga ati ngewe twebwe dukunda kwitegurira ibiryo, tugunda kujya kurira hana, ariko ati ntabwo tukunda kujyayo kubera ko tutashobora kujyana n'abana kubera ko badakunda ibyo biryo byaho ngaho. Aho ngaho niho usanga ko hari abana bagomba kuba bategeka urwo rugo. Cyangwa se ugasanga umuntu ari kuvuga ati umwana abana ba hariya ni batoya ntabwo nashobora kohereza abana, cyangwa se sinshaka ko muza kunsura kuko sina abana banjye ntabwo babyemera. Ugasanga abana ngo nibo bategeka urwo rugo, abahandi ntibashobora kuza kuko abo bana batakumva bamerewe neza. Cyangwa hari naho bigera mwari muzi ko hari nubwo umuntu umubyeyi akavuga ati sinkiza muri urwo rusengero, wamaze ute se byagenze bite kuki utakiza mu rusengero? Ati abana banjye ntabwo bakunda aho hantu. ntago bakunda aho hantu, ntago bakunda kanaka na kanaka gukina nabo. Bati ntabwo rero dushobora kuza mu rusengero kuko iyo agiye mu cyumba cy'abandi bana usanga nta mahoro hafite fite. Cyangwa se akavuga ati nk'ubu dufite ishuri, se muzi ko dufite ishuri hano, ishuri ryiza cyane, ni ishuri abana bacu bose bigiyemo. Ntago navuga ko dufite abana ntangarugero, ariko tuzi ko bafite byose bagomba kugira, bafite byose bagomba kugira niba babishaka bishobora kubageza mu ijuru. Dufite ishuri ryiza ahangaha, ntimuzabure kuryohereza mu abana banyu ahangaha kuri uru rusengero. Hano hano nta modoka muragira, ariko zizaza zizaboneka. Yego nta modoka. Nay'uburere niyo mbyo nshaka kuvuga. Nay'uburere kuva ku munsi wa kabiri w'isabato kugera ku wa nyuma. Yego. Hano hari imyaka 12. Nibyo, hari imyaka 9, ariko nyuma y'imyaka 9 bagenda bigisha abana bose baraharangiriza. Mhm. Abish. Barabigisha rwose. Gusa ikibazo kizaba yuko baza kubafata ku isabato, burya nabyo ni ikintu gikomeye cyane. Kuza kubaha bisi yo kuza kubafata burya ni ikintu gikomeye, burya ni ibintu ubwitange bakoze. Ntabwo nzi rero niba bizashoboka yuko babona bajya baza kuzana abo bana, byagora. Ariko nabyo turabivuga twumve niyo byagora cyane cyane. Bimaze iki se? Amen. Amen. By'ukuri. Ni by'ukuri. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Urabivanga, ushobora kumenya ibyo bari kuguha. Nicyo gituma babwira abana yuko turi ahangaha, ntago mwapfuye kuza gusa, ntago mwapfuye kuza ahangaha, mwaje kubera umucyo abo ngabo batawuzi. Igihe muzaba mudashaka kuzirya bakabona isahani yanyu itariho izo nyama z'ingurube, bazababaza bati kuki mutazirya? Wenda zaba ari bwo buryo mbabazi, wenda zaba ari bwo buryo mubonye bwo kubigisha ko ingurube ari ikiryo atari ikiryo, ari ikizira ku Mana, ari ikizira ku Mana nk'uko byanditswe. Umwana yabajije ati ese ubwo umuntu yakwicwa n'inzara aruzi ibiryo? Nashubije nti ahari nibwo buryo uwo muntu azamenya, uwo mwana azamenya ko ingurube ari ikizira ku Mana, kuko twaje ahangaha tutizanye, twaje kuba umucyo w'isi. Hanyuma umugabo atanga urugero ku byerekeye uko i Babuloni ba Daniyeli barya bajyanyweho abanyago bashyizwe ku biryo, abanyage bashyizwe ku biryo by'umwami. Mbese muratekereza ko umwami hari icyo yatandukanyaga? Ibiryo byose ntibazanaga ku meza, ibinyobwa byose ntibazanaga ku meza? Hanyuma Daniyeli ngo yavuze ngo cyaravuze ati nimutugerageresha imboga n'ibishyimbo babaha n'amazi. Barabiriye, nyuma y'iminsi icumi basohotsemo basabate, basa neza kurusha ba bandi bandi, ndetse bigaragara. Nuko rero namwe ntimuri abanyage, mwaje mugejejwe ahangaha, ariko ahari mwaje 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 kumurikira ahangaha, mwe gufatanya n'abo ngabo ibibi. Ikindi kindi kigaragara ni ibyerekeye natwe babyeyi. Hari igihe dushobora kwica abana. Mwaraje, hari umuntu, hari n'umwe muri mwebwe iwanyu mudafite televiziyo? Mwese nizo wabakirije, nubwo akiza, we nibwo akiza, ntabwo aramenyera. Ariko munyumba irahari, irahari. Televiziyo rero burya ni ibintu byica abantu cyane cyane. Ibintu bye hari umukobwa umwe w'umubwiriza butumwa bariho bamubaza bati ariko ibi bintu biriho ubona ahangaha. Icyo gihe hari hamaze iminsi rimwe mu ishuri ryo muri Virginia, hari abana bagize batya barasa abarimu, barasa n'abandi bana. Bamubaza bati ariko ibi bintu ubona ni ibintu bisobanutse koko? Ni ibintu bisobanutse byo kuvuga ngo abana batoya shereha kano ko kavuyeho. Halo, ndikumva koroshye cyane, sinzi niba hari icyo nakozeho. Ati ibi gucamo ari kuvuga ngo uwo mukobwa, babajije uwo mukobwa bati koko ibi bintu mubona by'iki gihe ni ibintu byoroshye by'uko abana baba bafashe imbunda? Muzi ko muri iki gihugu bemeye ko imbunda zitungwa mu ngo, muzabyumva kenshi, buri munsi nta gihe bwira nta hatagize uwaturikije imbunda. Abana bacu rero bakagenda bakabigwamo kuko batazi imico y'ino, ugasanga babanye n'abantu bino babafite imico mibi, ugasanga babigishije ayo ibyo bibi byose bakabigwamo. Nuko umugore uwo mukobwa w'umwe mu ba pastor bamubaza ati ibyo bintu bisobanura ute? Aravuga ati ariko se muragira ngo tubisobanure gute? Urumva nkuko nahoze mbabwira ukuntu baciye ibyo gusenga mu mashuri, twaciye Imana mu mashuri yacu. None se murashaka ko Imana ni Imana y'urukundo, ntabwo ishaka kubashyiraho imbaraga, mwayiciye mu mashuri, ese muragira ngo bigende bite? Iyo muyihaciye se bigenda bite? Si Satani uhinjira akaza akaba ari kuhakoresha? Umwanzi niwe uza akahakoresha. Ati hari igihe ureba ugasanga igihe duta ku byerekeye twicaye kuri televiziyo cyangwa se turi kureba za cellphone, turi kumva amakuru nkatwe twagiye duturuka iwacu, tukunze gutwarwa no kumenya iwacu bimeze bite. Mbese turi hafi gutaha, mbese mujya mubitekereza, mbese hari amahoro ngo tuzatahe? Ugasanga turi muri ibyo binyamakuru ngo turabe uko byiriwe, ugasanga Bibiliya tutigeze tuyirambura n'umunsi mumwe. Icyumweru kikarinda kirangira, mukaza mu rusengero kuza kwiga amigisho utarigeze urebeshamo n'ijisho na rimwe, kandi utarigeze wibagirwa kumva amakuru yiriwe kuri BBC, cyangwa utahagaritse kureba televiziyo uko uyu munsi byiriwe hano, utahagaritse kureba CNN ngo urebe amakuru uko yiriwe hirya no hino ku bintu bimeze. Ugasanga rero ibintu biturangaza hano ni byinshi. Niba mufite televiziyo wanyu, nge ntayongira, nigeze kuyigira ariko nyica iwanjye, ariko ntacyo byafashije kuko namaze kuyitwara nyikuye aho ngaho. Agahungu kacu gato kari kakiri gato, abandi bo bari bakuze bashobora no kwikorerera, bashobora no kukagurira, bakazanira twa tuntu twitwa iPod gashobora kurebaho byose. Ntacyo nakoze ariko nayikuye iwanjye kuko nabonaga ko ari ikintu gitwara abana igihe, ugasanga abana biriwe bicaye mu ntebe barakanuye gutya. Uzi ko birya bintu bishobora no kwica amaso yabo, zirya irya mirasire iturukamo yica amaso. Umugabo wanjye niwe wari kumbwira ejo bundi, yagiye yari ari mu kintu cya semineri ari ahitwa Alabama, aho yagiye kwiga, bamwigisha ukuntu n'izi telefone nazo zimeze nabi. Wabonye ko hari abantu birirwa kuri telefone umunsi ukira n'ijoro rigacya ari kuri telefone. Zirya telefone rero zirimo ibintu nabyo biza. Nimuzumva abantu batangiye kurwara, nagira ngo abere kuko ibi ibi a, izi izi a, izi ikoranabuhanga ukuntu rishobora kutwica naryo reka dutera za kanseri zo mu mutwe za kanseri aho tuzitwara hose zikatugira zika, zika, zika mbese abantu batakigira ubushobozi mu mutwe ugasanga rimwe na rimwe tudasobanukirwa n'ibyaduteye kuba twarazanzaye mu mutwe dusigaye twibagirwa vuba dusigaye twigira duturakazwa n'ubusa dusigaye mbese ibintu byinshi kandi akenshi ari ibyo bintu nuko rero igihe muri mu rugo wanyu ari umugabo n'umugore bakwiriye igihe bahari bakwiriye gufatanya hari mwebwe abagabo banyu batari ahangaha abandi bafite abagore ahangaha hari igihe muri Afurika tuzi ngo yuko umugore ariwe ugomba kujya mu gikoni Jack urukunkurikira abagore aribo bagomba kujya mu gikoni aribo bagomba guteka aribo bagomba koza umwana aribo bagomba gusasa aribo bagomba gukubura iyo tugeze hano ibyo bintu byakunze gutanya imiryango kubera kudafatanya kumva ko umugore ushobora kumushyiraho ibyo byose ntabwo yabishobora nawe ni umuntu nkawe ukunanirwa niko nabananirwa nicyo gituma ari byiza yuko muza mugafatanya n'abana muri kumwe nabo mugafatanya nabo mwebwe muri kumwe n'abana mugafatanya nabo bakabafasha bakamenya ko mama intege zitangiye kuba nkeya sibyo ko nkwiriye gufasha mama guteka gukubura gusukura mbese ukamumenyera ibyo ukwiriye kumufasha ni byiza yuko kari mugira igihe cyo kuganira mukagira igihe n'icyo gusengera hamwe igihe cyo gusengera hamwe ni ikintu cy'ingenzi kuko akenshi mama mugize amahirwe yo kuganira ukumva ibyo abana batekereza nabo bakunze ibyo batekereza naho ntimukemere ko babategeka ntimukemere ko babategeka ngo uvuge uti mwana turakora ibi ngibi n'umwana ngo mama ngo no ndajya ahangaha ngo stop ibyo ngibyo ngo ibyo ushaka kuvuga ngo ngo ntabwo ushaka ntimukemere ko babategeka ni abana banyu mubafiteho uruhare nubwo mudafite uburenganzira ngo bwo kubakubita ariko kubahana ni ikintu cya ngombwa kugira igihe nabo kandi mukavugana nabo mu rukundo kuko nta kizanezeza umubyeyi uretse kuba ahagaze imbere ya Yesu amwereka ati ngo uyu mukumbi wampaye sibyo Imana itugirire neza ni intambara ikomeye Satani ateza hagati mu babyeyi n'abana murabona ikigereranyo cya Samson uburyo yifashe akanga inama z'ababyeyi n'uburyo yapfuye ntituzi ukuntu se yapfuye nabi kubera kwanga iki inama z'ababyeyi akajya mu ntuza mu banyamahanga bakamutesha umutwe tubona ko Imana ishaka ko tuyirerera no kuri Samson Imana yari yaragiye yari yabwiye nyina wa Samson ko akwiriye kurya twita uwo mwana kuko yari azi ko umwana ukwiriye gukora umurimo w'Imana abagomba kugira uburyo runaka arerwa mu buryo bw'Imana kugira ngo azakore umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye ubundi tubonana nane nuko Yesu akiri umwana muto afite imyaka mikeya ukuntu yagiye mu rusengero kwigisha abantu se mutekereza ko yigishijwe nande nanye ababyeyi be namwe rero mujye mugira igihe cyo kwigisha abana bashobora kuba badasobanukiwe byinshi bashobora no kuba baza mwakwicarana ugasanga afashe telefone n'ibyo uri kwigisha atari kubyumva ntacyo bigutwaye komeza umusengero komeza kandi mujye musenga mujye muvuge buri mwana mu izina mumwature mu izina mwereke Imana ko muri kumusengera kandi kuri iki n'iki 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 nabona ko papa na mama bakomeza kuba bamuvuga buri gihe nawe azatangira yibaza ati se bari kumvuga iki mbese bashaka komba gute ntabwo tuzi inzira z'Imana ariko icyo tuzi icyo nuko abana bacu nitubaha Imana tugafatanya Imana ikadufasha mu buryo bwo kubarera nta kabuza tuzabahingukana imbere y'Imana twishimye tubana amahoro iteka ryose Imana ibarinde baho umugisha igihugu gikomeye kisa naho ukureramo bitoroshye ariko mufashijwe n'Imana tuzabarera kandi tuzabageza imbere yayo
Urakoze kuko abuze cyerekeranye na za n'imikorere y'iri tumanaho n'ikoreshabuhanga. Nibuka ko mu cyumweru hashize icyumweru kimwe gusa ngiye mu ihugura ryerekeranye n'ukuntu izi telefone zishobora kuba zangiza imibereho yacu. Hano bavuze ngo the silent deadly killer, ni ukuvuga ngo ni ikintu gishobora kwica umuntu gicecetse. Ubwo rero murabona amafoto yanjye ya hariya ni umuntu, mbega ni nkaho ari imirasire cyangwa se za electricite ziba ziri kukurasaho ziturutse impande zose. Zimwe ntituba tunazireba, ariko bitewe n'aho uri n'aho uhagaze, nk'igihe ukora muri za computer ugasanga byose bisa n'aho biri kugenda bikurura cyangwa se bikurekuriraho iriya myambi. Urabona ko hari umuntu wifashe atya hariya kuri iriya mpanga. Noneho hano murabona uriya mwana. Ababyeyi akenshi aho kugira ngo turere abana cyangwa se tubabwire, nibura tubahe nk'igitabo cyo kwiga gusoma, ubu ngubu icyateye ni uko uhita umuhereza cellphone cyangwa se ukamuhereza icyo bita iPod. iPod ni twa tuntu za ushyiraho tuba turimo imikino. Noneho iyo mikino uyu mwana akakirambika hano ku bibero bye, noneho wazajya kureba ugasanga yarwaye indwara zidasanzwe. Iyo ufatiye telefone ku gutwi, yaba ari ya yindi bacometse ku byuma ukayiterura ukayifata ukayishyira hano ku gutwi utya, cyangwa se ari izi cellphone, zigira imirasire y'izuba ijya gukora ku bwonko ikabusunika aho kugira ngo bugume aho bwari buri, bukaba buri kubyiga urundi ruhande. Niyo mpamvu mujya kumva mukumva ngo hari umuntu warwaye icyo bita tuma. Ni ikibyimba cyo mu mutwe cyangwa se cyaheye. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe na za université nyinshi. Aranyibutsa yuko uriya muntu ufatiye telefone ku gutwi kwe, bigaragara yuko bisa naho ibishashi bitagaragara ariko by'umuriro ukurura ayo majwi biba biri kugenda byangiza umubiri wegereye aho iyo telefone tuyifatiye. Ni nayo mpamvu bavuga yuko uramutse ufite telefone yawe wari ukwiriye nibura kuyifata igihe witabye ukaba ushobora kuvuga iri imbere yawe aho kugira ngo uvuge wayishyize ku gutwi, kuko bigabanya iyo mirasire yangiza umubiri. Ikindi urabona buriya bwonko uko buba butangiye bungana. Umuntu ukuze ufite ikibazo? Ntabwo numva avuga cyane. Headphone nayo turayigeraho iri imbere. Urabona uyu muntu bigaragara ko akuze, afite ahantu hasa naho hangiritse ni hatoya, ariko iyo ayikoresheje imyaka 10 cyangwa 5 bigenda birushaho kwiyongera ibyo bintu byo kugenda byangiza ubwonko. Hano niho hari kwerekana neza uko ibyo bintu ahagiye hangirika uko hangana bene data namwe bashiki banyu mwari muzi yuko iki gihugu aricyo gifite abarwayi ba kanseri benshi mugira se ngo bituruka kuki bituruka kutamenya guhitamo ibiryo kutamenya guhitamo ibyo kutunywa no gukoresha ibyo twibwira yuko byateye imbere ahubwo ari ibintu byangiza ubugingo bwacu Imana ikavuga iti mwibuke yuko imibiri yanyu ari insengero z'Imana twebwe tukavuga tuti uru rusengero ntacyo rukitubwiye icyo dukeneye ibisubizo twarabibonye reka twiryohere kuryoha ariko ejo tukajya mu bitaro ugasanga umuntu ntashoboye no kwikura kuyo aneye murabona iri ya telefone ukuntu ya yerekana impanga yose isa naho yamurikiwe kandi uko kumurikirwa atari kumurikirwa ko kumukiza aya matara nayo asa naho agenda yizinze ahubwo nange ngomba kuyahindura kuko nari nayaguriye ko bambwiye ko aya matara afite utugozi twizinze agabanya umuriro ukariha umuri amafaranga make y'umuriro ariko ngo nayo atera biriya bishashi bigenda bikajya kwangiza umubiri kuburyo nubwo waburyamye ibyo bishashi bishobora kukugeraho murumva yuko abazungu n'abahanga uyu munsi bashaka ikintu babona giteye uburwayi bakakivaho bakongera bagasubira ku kindi noneho twebwe iyo tudakanuye natwe ngo turebe ne nabo dushobora gukomeza kugenda twangirika aho kugira ngo dushobore kwikosora ikindi nuko akenshi abantu bakoresha izi za telefone barwara umutwe ibyo bita headache akarwara umutwe bitewe n'iki nuko yirirwa acometse telefone ayifatiye ku gutwi cyangwa ndetse ngo akenshi kubwiriya mirasire bikagenda bikajya kwangiza ubwonko bikaba byamutera kujya yibagirwa ugasanga yibagiwe mu kanya nk'ako guhumbya cyangwa se akagira ibyo bita fatigue kunanirwa kugwa gacuho buri mwanya kudasinzira nijoro ibindi akagira ibintu bisa naho by'injereri zivuga mu matwi nibyo bita ringing ears ubundi ibindi nama nukubabara ngibi rero muri kubona bari abantu uko bameze bamwe baba bafite uziko iyo turi gukorera kuri computer akenshi computer tuyitereka ku bibero cyakora yewe yange nayiguriye akantu hari akantu muri iryo shuri twari twagiyemo batweretse ushyira kuri computer kugira ngo kanyunyuze cyangwa se gakurure iyo mirasire y'izuba ndetse no kuri telefone nuko binsaba kuyifungura ariko hari nshobora no kuyifungura naho nagashyizemo kugira ngo kamfashe kurwanya cyangwa se kugabanya izo ngorane zishobora kuba za ya mushobora kukareba kari hano bakita neutralizer uragafata ukagashyiramo imbere noneho kakajya kabuza iyo mirasire y'izuba nako imirasire y'amashanyarazi kukwangiza ahubwo kakaguma muri izo ngorane nako bikaguma muri telefone cyangwa se bikaguma muri computer aho kugira ngo bize ku mubiri wawe ikindi ya icyo navuga nuko mbega dukeneye kumenya ya amajyambere ashobora kudukoraho mu buryo bwinshi rwose ngiyi iyo foto yavugaga y'umwana y'umubyeyi nijye wayirebaga mwe ntimuri kuyireba ngiye murabona ko afashe telefone ariko yayifata imirasire y'iyo yayo mashanyarazi ikajya ku mwana umwana uri munda murabona aho tugana amajyambere rero nubwo ahari ariko tumenye uko tugomba kuyakoresha uramutse ushoboye kubona telefone wajye uvugiraho utari ku kuyegereza umwana cyangwa se nawe utayiyegereje byagufasha kuko wakwirinda ibisa n'ibyago byose izi ziter bavuga yuko zituma umuntu ashobora kurwara za kanseri z'amabere kubwo kuyibika mu mufuka cyangwa se akarwara kanseri ku bagabo byihutisha indwara ya prostate yo ku gitsina ya noneho twatuntu twa bita neutralizer hari utwo bagura bacomeka mu nzu noneho tukajya dusakuma navuga ko tugenda dusakuma ahari yo mba naratuzanye mwashoboraga kudufata kuko nta nubwo tunahenze cyane kamwe ni nk'icumi ariko ukagashyira kuri telefone yawe noneho ukaba ushobora kuyikoresha uko ushatse murabona yuko bigenda bikinjira no mu mubiri bikangiza imyanya nako ibyo bita DNA kubishyira mu Kinyarwanda ntabwo nakibona ariko ni n'utuntu Imana yaremye mu muntu dutuma Karenia asakuriya Eliya zaragasabye ayo mabara akaba ashobora kuba nubwo twese turabirabura ariko umwe akaba afite ikimuranga gitandukanye n'icyundi siko wabisobanurara ya ati n'uturemangingo imana yashyize mu muntu dushobora gutuma umuntu atandukana n'undi bona nubwo twese twaba turabirabura cyangwa se bose ari abazungu ariko ukavuga uti mbega ugashobora kumenya kumuhamagara utubi ni naka uriya ni naka ntabwo ari naka nubwo batuye umwana n'uwawe ntushobora kumucika hari imanza nyinshi zigenda ziba mu nkiko iyo abantu bigize rwaserera yarateye umukobwa inda dore ko umukobwa ari we nyir'ibyago kuko niwe ugaragara naho undi aba yagiye ntabwo bashobora kumenya ntangare n'icyatumye n'igihe Yesu bamuzaniraga umugore wasambanye ntabwo bigeze bazana umugabo basangwane mwaramubonye hekada umugabo yari yahamaze nuko yigize nyoni nyinshi nuko umugore rero iyo abyaye baravuga bati abagabo bakaza ati ntabwo nigeze mpura nawe ntabwo nigeze mpura nawe bakagenda bagakora DNA kuri buri wese bajya kubona ukabona dore bati ni yari yazara nuko ukabona kikozwe n'isone kirarize nuko cyagiye kiramuhobeye ngo rwose ngo ndagukunda umukunda utese kandi baramutaye nayo mpamvu bana b'abakobwa muba mukwiriye kumenya wa muntu ukunda Imana mbere yuko akubeshya ngo aragukunda kuko nicyo cya mbere ya utu twa neutralizer rero nitwo bakoresha bagashyira mu nzu bagashyira ahantu ndatekereza yuko ya utwo dupapuro natuberetse mwatubonye agapaki kamwe kaba gafite dutatu ugatanga 30 ubwo abantu nka batatu bakadukoresha ubundi ukagura kandi ucomeka mu nzu igihe ufite za computer na za television bigatuma noneho bisakuma ibyo bintu bikabagabaniriza indwara zishobora kubangiza icyo cyari kije mu byerekeranye no kwita ku miryango yacu kwita ku bana bacu igihe umubwiye utinyaboneka wikomeza kuguma kuri icyo cyuma ari cyo kina nacyo ahubwo umuguriye birya bitabo nka nk'ibyo nabonye hariya byitwa Le Belles Histoires de la Bible niko babivuga mu Gifaransa Bible Story akareba ayo mashusho akasoma akabisoma ya wenda kuko bo batazi gusoma icyongereza ariko uwo mwana wiga ashobora kubisoma akagusomera wowe ukajyana nawe ari kukwigisha ibyo byigisho byo muri bibiliya noneho ukajya umubwira nawe icyo wibuka wize cyo muri bibiliya ubwo mwembi mugakura Yesu aramutsaje muri kwigana ibyo ngibyo uratekereza ko haba harimo gutukana cyangwa gutongana cyangwa impaka n'ibindi bishobora gutuma umuryango wanyu utamera neza Imana ikomeze itubashishe kwikomeraho kandi tube mwengeze kuvuga icyerekeranye no kuvuga ngo umwana ngo ashaka kwiyogoshesha ngo nkuko abandi biyogoshesha ikintu nk'icyo umubyeyi akwiye gukomera ku cyazi cy'ukuri ntabwo ukwiriye kubogama ngo uhengame kugeza igihe umwana akujyana ku byo yahuye nabyo mu nzira none se mwabonye abasore basigaye bagenda bambaye ipantaro yayikubise hano munsi y'amaguru mwarababonye cyangwa n'ibyo babona genyine Burya se uwo mwana kugira ngo umukosore wabigenzure no kuvuga ngo kuko ngo ari umusore ngo nuko abanje baragiye bajya mu ishuri kandi ishuri ryacu ryari ry'abadivantiste mu munsi wa karindwi yitwa Enterprise byarafunze cyakora bajyayo n'abagura imyenda bagezeyo babona abandi bambaye amapantaro nayo bakubita hano nuko ugasanga ibyo yambariyeho imbere ari byo biri kugaragara nta hejuru paji wanjye ndavuga nti ibi ni ibiki aya mapantaro ninde wayaguze yavuye he ndababwira nti nimumpa ayo mapantaro hano nona nta mukandara nagiraga nk'uko bababwiye kuko twari turi muri Amerika ariko nayabakuyemo ndayakata n'amasizo nyakatira imbere yabo ndangije ndayata na n'ubu nta n'umwe sinzi niba mwarababonye ariko hano hari uwigeze kuza witwa Migisha yahamaze nke ahari nk'amezi atatu ntabwo ashobora ntabwo bishobora kubagaruka mu mutwe byo kumva yuko bashobora kwambara ngo bagende imyambaro yabo ikintu umuntu yambariyeho kijya hanze gite ese kuki kiba cya ubwo rero kuvuga ngo yabibonye ngo none ngo reka ngo mukurikize birakatsindwa n'Imana birakatsindwa n'Imana nimwamagane nimuteshe nimuhagarike ibibi bishobora kuba byakwangiza umuco wacu w'abanyarwanda cyangwa w'abakongomani ni umuco mwiza wo kumenya kwiyubaha bugiye wiyubashye uba wubahirije Imana yakuremye kuko umuntu ntazakumenya ataraguhabwa ndavuga uri nk'umukobwa ntabwo umukobwa akwiriye kumenyekana hanze cyangwa se ngo amenwe na naka ababyeyi batarabona iki nta jambo barabona nta n'inzoga tubyita umutobe nta mutobe nta fanta bakavuga gusa ngo barabana abana bate ibyo byaje bite ntabwo Imana yavuze yuko umugabo ari uw'umugore umwe urugo rwa Gikristo rugomba kubahiriza ibyo bintu nubwo waba warasigaye uri umugore wenyine nta mugabo ufite hagarara mu mwanya w'umugabo inshingano z'umugabo nizawe uzifatanije n'Imana izabikubashisha hari abafite ikibazo uyu munsi twaganiriye byinshi ndatekereza hari yuko uyu mwanya twawugiriwe ibibazo kugira ngo mudataha byaba ari ibibazo byerekeranye n'ubuzima byaba ari ibibazo byerekeranye n'ibyo abasore bashaka ku cyangwa se abasore cyangwa inkumi bashaka kurambagiza ari kuvuga ngo abarushinze bashaka kumenya uko rwakomeza kubakwa neza n'umwanya wanyu kugira ngo mudataha munenga mu ijambo murakoze